byari bigoye twaratigitanye ibihombo byose nagize ibyo byose twarabihombanye yao ya ntabwo tutagize none dore turagafashe
I better spend my million. I love you, my girl.